real, you already know, man.
Hakuna Arabi,
Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Karibu, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Karibu, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Karibu, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi.
Yo, for real, you already know, man. You already know. Yo, for real, karibu Nairo. Kauna maswali niulize majibu na yo. Capital city nkuingize kwangu Islando. Hosdom, cosmos na mavitu kaizo. Hustle on, don't stop, happy na fokairido. Fashion mob, bado marapo na ribu bairo. Umoroto pali risasu rokotwa. Huku ni moto na ni uwezi ropokwa. Shut up, uwezi dumu. Jiji kidogo asali na mengi ni sumu. Fuck politician, atuoni mabadiliko. Atuwezi safisha, mimi bado niko.
Up in the city we call Kanairo. Na down na die tunalo. Atimba dimalo kama omolo. You know who they run this town.
Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi.
Kuna mapasta, mashake, mahasla na makasta, mama gangsta wa fake na magangsta utakusakanya. Super li mistake akapata mimba na safara. Sangine umekeke, sangine umekosa hata ashara. Nothing kwa plate na saizo imesoma saa saba. Come ni kubanshada kwa boza mini ambassador. Biashara very good kwa ni siri gani. Chunga sana wanaishi one bedroom Kilimani. Oh, nishafichua. Malaya bado anafanya bizi ya kufua. Siaribu mkwanja kwa mabitch na kushtua. Saidia mama mwambie relax pumua.
Up in the city we call Kanairo. Na down na die tunalo. Atimba dimalo kama omolo. You know who they run this town.
Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi.
Sabina joy form ni kuenjoy. Toto mali safi na luko ni ya toy. Shere tunapika westi na mapistu wa isti. Nganya tunashuki ya CBT.
Ati ametuma nisha confirm. Mteja mesha kuwa funny. Kujeki wanganya bera hisi ni ya second hand. Cheza na idaa tunauza hisi ma second son. Jiji ni raa Nairobi kila mtu ni star.
Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi,
karibu
Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, karibu Jiji Nairobi, Jiji Nairobi, Jiji Nairobi.